Mimi ni Coco Sun, na wewe na Angelina. Mimi ni Coco Sun, na wewe na Angelina. My baby come around, ningependa tuende dinner. Mimi ni Coco Sun, na wewe na Angelina. Angelina, we ni wangu na kuwaza sana. Angelina, unajua na kumisi sana. Angelina, baby boo, tuifanya tena. Oh baby, tulia tulia, mpenzi langu mimi kwako. Nani tulia tulia, mpenzi langu mimi kwako. Baby, I don't wanna ever fall for the other girl, Angelina. Are you better than my ex, the fake one, Carolina? My baby girl, I swear you hotter than Madonita, Angelina. My baby boo, wanna take you to Medina. Oh, ha-ha. Ni wewe, kweli na kutaka. Baby, mimi na kutata. Penzi sitakata, honey, mimi na kutaka. Okay, then, I'm in love with you, my sweet baby. Angelina, 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 Angelina. Angelina, we ni wangu na kuwaza sana. Angelina, unajua na kumisi sana. Angelina, baby boo, tuifanya tena. Oh baby, tulia tulia, mpenzi langu mimi kwako. Nani tulia tulia, mpenzi langu mimi kwako. Chige mila, chige mila. Beautiful, fine fine baby. Fine fine baby boo. Fine fine baby. Fine fine baby boo. You are the only one girl that I feel, Angelina. No other girl they can ever do me the way you do. My baby beautiful, wonderful, all of them wanna follow you. My baby beautiful, wonderful, all of them wanna follow you. Angelina, 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 Angelina. Sana, ay. Angelina, unajua na kumisi sana. Angelina, baby boo, tuifanya tena. Oh, baby tulia tulia, mpenzi langu mimi kwako. Nani tulia tulia.